najimsafi.com.
Weezy,
we have a lot of things, but we don't show. You know what I'm saying?
Tulivyo tofauti walivyo tofauti ilivyo, tulivyo tunaishi tulivyo, walivyo hawaishi walivyo. Tumezaliwa swaz mafuliko, mapambano kachaz magubiko. Hela zetu jeshila kwenye biko, na shangaa kileta makasiriko. Kipindi iko, mianga iko, tukua matajiri kama tikotiko. Sabufa na jiko geto sasa ndipo katukataka, fata pesa ilipo. Akili kama Captain Filippo, kwenye ima tukulaza mwandiko. Shout out mamangu kwa ulipo, game bado nalifanya kuwa simple.
Squeezy tukitoka gang na mavieni vieni. Captain so kibenteni, vibenteni waka pembeni. Kamtemi kwenye top 10, nimete wala bila kampeni. Kausheni swapi kausemi, eti nikoseni wapi kapsheni. Hakika, nikichagua kazi ujue stack hela. Nikiomba mvujo na umbrella, game imetulia kisela. Kichatu lilalia machela, usoni hingos daftari ndio mana tatu. Tulichola kwenye kuta za jela, la pinye lele na baba Nelson Mandela.
Vile limepitia mengi bana, na magang kama tupo msibani. Kichani na black badana, any no standish kama vile Flash Montana. Drug dealers na kibagging alone in the back. Macha juu kwenye guzo za wale, zina bembea kumbas. Miso mzawa toka since then, nilifika na puso like this my people. Nimesh na watu walo nivunja moyo mbaka uka change my pigo. Nikikumbuka wadangu kupita tu kwenye peg yangu, ilikuwa ni mzigo. Nobody so billy, nibo pebando, ili mwamforo Davido. Mikasku waka, life no kata, natuki ni mana nilipata kwa kubaka. Vele ba kibino master, natebeda mke wa mtu lakini sija wai kudakwa. Kesi zedi apanya lodi, staki kule koni, mina waza koni. Na ukijiche ganya, kisu kwenye body, sema thanks God, mbaka nika change.
26 ipo juu ni cheki mgongoni ni meota mbawa. Kubwa ni dawa kino mzawa. Awasa nini kama likoti la babu ndo mana wako si chawa. Gusa gusa kwanza napita kwa pusha. Na vuta vuta chana kondo usiku ni chui ndo mana na ficha makucha. Ajiku rap wana rap katuni. Ani somi na rap kirumi. Life kiuni bebe kibauza nini sabuni. Vita vinaendelea kuna kugush. Chafu zinapotokea hakuna wazush. Dani mezaliwa, pipe mejaliwa, flows mebalikiwa, mtani sukataliwa. 26
kwetu watoto wakiuni ndo mana kila mtu anapenda. Grande mkapo mistari ni mingo tuzana kila mda anapenda. Tulizo boli kijana mdogo isota mamlaka kipenda. Wepia fundi sile mala yopo chunga mbao suno chunga ngenga. Iku wazi mindo niku mbele nyuma kuna rappers wana kiss yes. Taki minuka zada king yes. Naza kukopi baba Pinterest. Wapo ambona nipenda na nkigi uka nyuma nasema kaka keep chasing. Michano mingi na nanipa pesa ndo mano nona keep changing. Dripping, drinking, sipping, tripping, chume na fly na chip. Skipping, nikila chikula chote na kula na mpishi. Pochi kama ardhi ya kiarabu ina mafuta utasema misri. Jana tuka nituka na leo kapotea you pop is missing. How many days katika wiki utateseka siku saba. Usawa zamani ulikuwa msela ndomana ulikuwa unakaba. Miji tubaya miraba ni mingi mingapi hesabu ya chaba. Haba na haba ijaza kibeng so mdomo wabure ni branda. We out here Kapo Money Rasta Chevy Tozy
I'm UF
26 Life